studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedi be odo saasaki ko modo Ousmane Diko halan ton kabaruji gondi do di Salumu Jara wonene en to boggi jande to president Burkina Faso wi ana yidi yogabe soldats e mum e wombe le ministre do Mali do nabire hedi hono kero lakun leedi mudum e Mali yo yidde faddade hono natugol bondarebe le leedi makko honjotoɓe yoga e mbi wona arande e faabatoɓe ministrement dartude haɓatoɓe muɗum kenne kerol Mali nde dabara e waylitirgol ɓalal fa torrakaɗo hunco hono julaɓe sewɓe Mali joɗi ke yesso ambassade leydi Chine ɗo Mali ɗo ɓe mbi visa balɗe capantati ana fanɗaniɓe le hewtugol kaaki ɗiɓe codata ɗi de inare warti kiidal caggal ko yimɓe toon poyi se naɓi hono gureji gollirde daraninde wallude yimɓe toon yimɓe toon mbi dokkal ngal fecciraka no foccori yo ɗi kabaruji wonɗi men jogani hannde bisimilla maɗon e dow studio tamani rock mark christian kabore kananka burkina faso leydi ndi yimɓe mum ɓuri fuu heewde le ministrement ana yiɗi hono haɓatoɓe mum naɓe heedi kerol Mali yo yidde tan hono faddade natugol hono bondiraɓe leydi ndi ley leydi makko ndi keɗoɗen ko mumni sende bou faccitani an e haala makko
rock mark christian kabore nardi ministrement naɓa yoka e haɓatoɓe mum heddi keɗol Mali e Burkina e wimakko kaldalla hakkunde keejaɗo oni gonɗo Dakar kañe président Ibeka ana wonda batu mum imade mum yo ɓeydude ndenagu dow keɗol sahal leydi makko keejaɗo Burkina Alpha Barry wi président Kabore yiiɗa e secrétaire général Nations Unies Ban Ki-moon dow kabaru batu VIH sida cartaɗo jetti yaade sappo lewru juin New York haɓotoɓe Burkina Faso ɓuri fuu heewde le ministrement waroɓe e teme jetto e capanɗe joyo feccere wootere ana tumbutu wootere nde ana gaw Burkina Faso laatiki leydi ɗi guɓɓe torraje sahal ɗe keɓani fa sanne gila avril 2015 masibaji gaɗoje walhoore celay fey heddi kerol hakkunde Burkina e Mali wonko waɗi sappo e joyi lewru ƴaɓɓindu fa capan tato e go'o keddiye capanɗe joyon e go'on dum barmi iwde sappo e joyi 2015 warde hande yimɓe jeegoyo policien tato gendarme en ɗiɗo e civil goto goni barmaɓe sahal Burkina heedi keeɗol hakkunde mum Mali e Niger
honjotoɓe yoga ka mbi ɗum wona arande e faabatoɓe ministrement dartude hono haɓatoɓe kenne kerol Mali e wi maɓɓe oɗo dartamiyo yo andinde ɓalal ana hani waylitede heedi haɓatoɓe o ni banggal Mali ga yalla walde torraka ana heɓa doole Souleymane Drabo gonɗo e essor wonko haalde Issa Fakaba Sissoko keɗɗene ko Oumar Waygalo faccitani en
eɗen mbawi miijade wakkati joni heƴaɓe gonɓe leyi fedde ministrement nde jaaha ndenaya kerol hakkunde Mali e leydi Burkina Faso soldats en Burkina ɓe ngala toon ɓe togoɓe kañi en golli laamu motti o eɗen mbawi wiide gollo andara fa ƴaɓɓo ministrement jatti wakkati fo bonanda ɗi gatte fewde e mabɓe kamɓe armi Mali fa yettoyo barkan le sahal leydi ndi iɗum hollita wiide hande hande o ministrement heɓay dañal nelal muɗum ngal wari wadde ɗo Mali ɗo miɗe miila fa laamu o heɓa ministrement waylita ɓalal ya haɓay e yimɓele bomɓe sumbuɓe honno ɓe gaɗirto Congo Zaire toono ɗum yaafa ɗum ɓooyan ɗum waɗay le nokku o du saabi toon kamɓe jaati jaatosoɓe kaɓa e hono yimɓele bomɓe sumbu gaɗoɓe torraji fewde e jamare nde joni ɓe puɗɗi golleji mabɓe ley leydi ndi so bonandaji ana gondi e waɗede fewde e mabɓe so jaam e deƴere wartay le nokkuoɓe fuu ɓe paami fuu moƴƴa ɓe ɓeyda bawɗe mabɓe ɗe ɓe ƴeeyal hono golleji ministrement ɗi
gori
kala ko jiɗɗon famde hen kasa ɗum mbawi foɗade fa dow bemalamen facebook na twitter do studio tamani julaɓe sewɓe Mali joɗi ke yesso ambassade leydi Chine ɗo Mali ɗo ɓe mbi no chinois en dokkirte visa ni malinkoɓe du dokkire noon e haala mabɓe ñalaɗe capantati ana panɗaniɓe keɓal kaaki ndenno balɗe capanɗenayyi e joyyi ɓeyde e wattu o policien troisiéme arrondissement nangi hooreɓe syndicat julaɓe sewɓe ɓe fa ko kañum e koɓadoto motoji temdere policien en mbi jonde nde yamiraka ndenno kanko Tidiane Kanadji jokko ɗiɗo ɓo sinako dem o wonko haalde imirana kilo mayga keɗoɗena ko mumini sende bou faccitani en
dardi arandere nde ko chinois ɓe ana gara le leydi amen ɗi no yafiri ɓe ɗalla yimɓe amen jara noon to mabɓe hitane fuu chinois gomɓe ɗo ana keɓa visa kesi tawa wattu joni yimɓe amen jawoɓe toon visa ko lebbi tati tan keɓata min daari ɗum fuu ɗum laato goto wattu heɓugol visa ana hani ƴaɓɓade balɗe capannayyi e joyi saabe de min bawata somade de balde cappanɗe tati min bawa du wartude tawe kakeji amen e wayto miɗen daada ɓe yo ɓe ittu dabare heɓugol visa joni
de ñinaare warti kiidal caggal ko yimɓe toon poyi se naɓi hono guureji gollirde daraninde hono wallude yimɓe yimɓe toon mbi no dokkalngal feccirte nde dokkal ngal feccirte ni foccaki ndenno hono muɗum filloto hono muɗum ɗum waran fillade se golle o dartaki Rissa Ag Mohamed joɗiɗo kiidal wonko haalde Adama Amadou Haydara keɗoɗono ko Oumar Waygalo faccitani
wattu joni o jaam e deƴere wartile nokku yimɓele ɓe fuu kaldama pamrama duuɓe paami wiide yimɓele ɓe kañum en goni e gonga saabi de wakkati joni hono ñamduji ɗin gondi e feccirede kiidal no gonga fuu wala ley hen ɗum wona tiɗallaji hakkude sema kañum e plateforme yo ɗum tiɗallaji jiyaɗi ɗum wono kanko kanɗo feccude ñamduji ɗi hakkude yimɓele ɓe to kiidal to waɗirta ɗum no ñeñiri farde yimɓele ɓe waddi ɗiɗo golleji ɓe mbindino ko yata ɓatakiji tati ɓe mbindi fewde e PAM OCHA kañum e IDA fa yettoyade ministement sina yimɓele ɓe paama wakkati joni kokke hakkillaji lobbi hollitinde wi ɗiɗo ñamduji wona neɗɗo goto tan jeeyi yo ɗum ñamduji kanɗi hokke talkaɓe wakkati joni wala fuu ko talkaɓe keɓata hen
ley lewru ramadana ndu laawi yogaji bamako jarate ka gartittake ministére yawara leydi meɗen wi yo yaafinande yimɓe no birforo wattu pour waari laawol cheikh zayed carrefour gabriel touré échangeur quartier mali kañum e carrefour luumo torokorobugu woni ko wonda ndenno ɗi dabareji donnete ñande fuu ƴiwde altinere yaade asowere wattu 4 kikiɗe yaade nde 7 jamma ƴaɓɓori minitaji capantati ñande alan fuu ñande alandeka ɗum fuu ɗum wartan ɗo wonno hono ƴewgol joguiɓe vignetteji hitande 2016 motoji ɗi koyɗe ɗiɗi na tati du fuɗɗi ñalade hannden ɗo Bamako ɗo yo policier en gollidirta e maire mawɗo mairie mawɗo Bamako ɗo sodde vignette yo waaju e wi hooreɓe mairie nde ndenno yo coggu vignette waɗete e cenal ngal luure nde mahugol cuuɗi dowtoro kañum e yoɓugol golloɓe mairie ndenno kanko Agisa Zoudeni Maiga gollowo maire mawɗo to mairie mawɗo to wonko haalde Ousmane Niali Douli keɗoɗen ɓe
les vignettes c'est une taxe que
jom moto fou an hani sodde vignette yo ɗum usuru noon kalisi mum cuuɗi mairie ngaji hani natude gilla go o lewru janvier fa capantati lewru avril miɗen gonduno e sottude nenno wajibi joni min daara ɓamɓe ɓamay saabi jom moto fou an hani tawrede e vignette nafa mawɗo woni e ɓamude ɗum kalisi mum mairie gollirta on kalisi golloɓe mairie joɓirte on kalisi laawi mbuwirte fa ndenago waɗa on kalisi wattete hen wajibi kina himɓe fuu ɓama usuru ɗum wattade commune ngaji ɗi jirwa mairie ngaji ɗi keɓa no gollira kalisi mum watte fa cuuɗi école ñiɓe cuuɗi dowtoro ñiɓe cellal darane saabi ɗum fuu mairie hani daranade ɗum
caggal nanɗe jaate kafa hokki aigle hono ñande alande taƴorale yahan hono kan 2017 fiyoɓe ballon mali keɗ jaran kawran e nde fiinde ballon nenno ley toɓɓe sappo e tati ɗe mali heeɓi ɗe ɗum latanta ɗum ardona ɗum ɗiɗoɓo tentiɗiɗo
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji région ngaji meda hedi nyafugo to datnidal jande lehire cakde hitande def ana wonda le ngalure nyafugo de le habilo larme mali kani e CPA yobe temede tato e jena datndirta le nokuje jeegom den horebe jande to ana belti e wonugol renobe be sen mirforige hedi burem keben famuta hono feddere deejere le commune o ngamno lato ganno lamorte joƴinama keñe noone imade mum yo fabade dabare dewrintinal ɗum fabato wartirde hono kaldal hakkude jañeli e dartude no jinganira du hono yimɓe toñaɓe yo Oxfam burem faabi joƴingo ndeɗo feddere sen jaari heydi ansongo hooreɓe jañeli cellal capantaton e nayon ansongo gaddi batu fa keɓana hono yolbere ganide jogolo o batu yo sukaɓe ɓurɓe fuu torrade daranto yo UNICEF e gollirde cellal région o darani ngal ɗo kawrital dokkodiral faamu ndenno sen jaari heedi kayi ana ɓuuri yimɓe nogayon jeeyaɓe sirmulu li laamu kayi ekkintinaɓe no katane keysaɗe marete loope kañum e lowri nayyi yo ɗum jande heysanani hono yambere hawalu le balɗe sappo e joyyi fa ɓuytana hono galleji leɗɗe kuɓɓeteɗe yo ɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji hannde kedde heɗade yewtere men ana yesso yo jii janggol